kulankan xukumaysiga iyo wada weeladeen maamulka iyo gudoomiyalka xubnaha gudiyada xaafada magaalada Xudur ee dhawaan la magacaabay. Ujeedka kulanka iyo waliba uu sahay xoojinta wada shaqeynta amniga iyo horumarinta xaafadaha magaalada. Kulankii waliba daafuray gudoomiyaha degmada Xudur ee naduqa magaalada Umar Cabdullaahi Maxamed Atu, walina ku qayb galay gudiyada amniga arimaha bulshada degmada Xudur iyo isku duwaha samafalka gobolka Bakoola. Gudoomiyaha degmada Xudur ee naduqa magaalada Umar Cabdullaahi Maxamuud kulanka hadal dheer ku jeediyay waliba uu sa gudiyada xaafadaha kala dardaarmay inuu xaqiijin waryaabo lan egmadi oo kiidan inuu horumariyo nabadii amniga bulshada iyo oo markaasay si siman bulshada iyo onka adeegayaana.
Marka maasiin sheegay ha meel eraayso ee dadkii xaafado iyo mas'uuliyiinta ahaay yeeteen koo meel faday meel eraayso oo tan hadda sheegay amniga inta lagu wada shaqeeyo amniga muqaddasu meel eraayso ee lan oo amniga ku shaqeeyaan wal kale usmidaas way di koro malay shaqada una hadda si fadaan madanmaad shaqada aan ka horeeyto walaay baray ku bilaawd ee mas waqti aan ka dhaw la bilaaw una fadaan maad xafiiska arimaha bulshada si ku shaqeeyo meel la bilaaw la faday xaafad kasta tarakoob jeel si mufaday haafad kasta tarakoob jeel haafad haafada si ku weero doono markii meel ilaanka dhamaaya hoolisa dhamaaysa meel eraas haafad haafada si ku weero doono haafad haafada anis aragana aan kulumaan xafiiska anis kuwan markan may fadaanaha anti guri oo haafada skiyaala tarab iyo loo fadaa guri kasta min lambar siyaas lambar koo ha lambar koo maana guri koo guriga maana koo waa dal fada maana walaay degan gudaha hal deeroy ilbaab kor ay ganjeel hoobay hoob oobay hoob ilbaab yar ay ilbaab koo ya lambar siyaas guri lambar yar leeyahay markan guri lambar koo guri lambar lam guri lambar sad anti baata sad boo afar boo shan boo libo walaay ay saasaan hisaabas laan laana markan hatana laan hisaabe laantan lama boqol laantan lama boqol saasa laan hisaab la fadhay markii aad markan guriga number dii aad seeda gurigaasay lama masuul ku ah masal laan leema laakiin guriga le ya number dii imadaaj ah waras markii shaqada saasay ku fadaan horta shaqada aan ku horeeyay isin hadba tan la fadaw mail eraas taasu unin meelo ma inay ku fudaado kore mail eraas ee anti oo walaay oo mail eraas adeeg oo haafado wad la siyo unan in fudaad adeeg ma ka staabo hoob qashin ku qaado hoob mail eraas ee may buuha ee way gelin min soo biyo hoob oo may buuha baahi kala jarta hoob oo mail eraas la caawiyo intaas dhan banin fudaadas intii uu nadiif ah tan kale markan may buu mudisin hasu bilaan tarkoobka hasu bilaan mudasi haafadi boorsha iyo tabeelasha iyo mail eraas way kala mudasi haafadi astaan ee la qaso mudasa mail eraas wada jire iskuul wada shaqeynaysa isla suubiyan markan horta shaqada aan koreeyay la qowda la fadaw taasi isin meel fadaa markan dadku waa ay jirinta deersi dadku ma raadana war deegaankii dhasada deegaankii hormarisada war dhulkan saa ay leeg dhulkan hebelow hebelow laakiin walba dhasada kor isku galay may ma galo may meelan ka waa ma dhasada kor baas baa ma gad lanko dhasaayo oo meel eraas may buu hawayo ku gad laakiin deegaankii bilaydis ay meel eraas ay leeg dhinlay markan meel eraas deegaanka waa ay gelintis iyo nidaam iyo walaasdan ku wada shaqeeyo oo noo iskuul wada shaqeeyno fadaan